yamde sapo e tati do e Dakar yamde sapo e joyi to Paris bismillah mon e kabaruji di
Aisha so
teddube hedibe refi fulfulde on calminama bismillah mon e jonde men kabaruji Senegal sukabe lundi yankobe rentube kawtal yewi askan wi kucciti hanke dadibe be doftaki yamirore prefet o hokkatno do gon seppo suka goto mayi hen to koloban dido wodbe to diwan muzigen shor wodi e lundi yankobe be jaggabe lundi yanke mawdo lamugo Ousmane Sonko totti happu horejo Macky Sall e wide yo woppita hilifabe dawrugo la jaggabe be hanki e gondo na seppo Burkina Faso iminado CDAO ngam dabbude ko e jam hakkunde wala mbiyen e tiadele Burkina yettima hanki to Wagadougou kanko horejo kiddo Niger Mohamedou Issoufou na foti yidude e horejo lamu fadde ngu Damiba taw ko fati e happu lamu ngu ketrenen jantore Yaya Dembo Tamboura
nyalade didi wodi ko o kawro neddo ma kawritan kanankobe Afrique fedde Gorgan CDAO neli kanko wodi kananke Niger kiddo Mohamedou Issoufou hani wadude Burkina Faso do pamiral hakkunde mawbe leydi din kanun CDAO e gida makko Wagadougou Mamoudou Issoufou yewtidan e Ardo Faso lieutenant colonel Paul Henri Damiba yo lamu Burkina Faso yaltin o Kongon kawro on wardana e yimbe CDAO kambe ben ben anditire Jean-Claude Kassibrou kanun e neddo hirni do jam rewulude e renagu dabere suraade yimbe no directeur de Francis Behanzin fahande be nilabe du inde CDAO kawran premier ministre Burkina Faso Albert Ouédraogo kanu e maudo député in Aboubakar Togo Yini dunufu yo hala dubi tati di lamu Burkina Faso muy wadude de gippo di dubi kawrina e CDAO dunu sabi garol Mohamedou Issoufou Burkina Faso do filade pamiral na wadata fahande du jukkore den pante e hore Burkina Faso Yaya Dembo Tamboura bobu glaso RFI
Sierra Leone e cimtol banginangol alkamisa hilifabe suudu moftirdu bon Sierra Leone nantini jaltugol kaytaji kalisa keso tawdum fuddoto ko go lewru jede buru en artan en hen no buri labde jantore kajjatu jallo
uita gol giya kalisi sarlon hino wonani himbe ben chadele tawno si waylu golli more kalisi Lyons hino wondani leydi ndi ngena fore hedo den sofa moriba janno wo fifa gudu ka université sarlon
waylu golli more kalisi sarlon o hunde moƴƴere wonande fagudi bandare leydi ndi bayr hidon andi kawdo do giya kalisi leydi ndi hino fanti yeso kalisi leydi genane ero e jula dum do waway jullugol kalisi ndi giya moƴƴe si anani ujunere Lyons asikkay ko kalisi buy ara wonaɗum ko ɗum waɗi si tawi kowal ittama ko wonno ujunere wonta e temedere ko wonno temedere wonta sappo ɗum noon kadi walla yeeyoɓe araɓe rondaki kalisi buy e ujunere temedɗe jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeego ko go'o ɗiɗi tati nayyi joyi jumirten yahan ujunere
laamu ngu woɓe jettipe e heewuɗe fiwota bonɓe ɓen heɓu doole e bonnugol giya mbuuɗi kesi ɗin Sofa Moriba.
That is what the Bank of Australia is.
Gouvernement on e tipe wi ki hadugo di yimbe bonbe ben nangu moƴƴintingol kalis ay ɗum haɗo nde feere lamɓe ɓe moɗidirno hertorɓe fagudi bandari tiyoɓe wawu sifanade yimɓe ɓen ko honno kalisi ɗi gollirte
gouverneur banque sarlon on kay fala M Kalon holli kalis Lyons arani ɗin yaada e kesi ɗin haa ɓe waawa hettugol arani ɗin fof ka nder leydi o wi'i kadi himɓe ɓen hino waawi waylugol kaalisi arani ɗin gila nyande go'o lewru sappo e go'a ɓuru ujune ɗiɗi e noga e ɗiɗi ara ɓe yoɓaali hay e fus nokku kala ka ɓe wi'i yo waɗe Kadiatou Diallo Freetown RFI
Hilifaɓe Ukraine kolliti haare musde nani hande e gure gonɗe Sarasevere Donex kono kayi gomu Europe namdima hanki yo Ukraine won ƴamowo jonde to Union Européenne ɗum kay nden yiyande ma yewta alkamisa e aljuma e nde jonde Europe to leyɗe nogay e jeeɗiɗi ardiɓe nden fedde poti yidude walla mbiyen jiidude yidde ngam ɗum wawa latanade e Ukraine tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo tigui tonguɗen kabaruji ɗi on jarama e kettogol e ɗoftogol jubbuɗe refi fulfulde on jarama